Amekuja na habari najua umetegea sana hizi mistari watu wanitanga mkale mkali na sitoki hapa itabidi mkubali maze nimetoka mbali kisa itabidi mkubali na hata sitafadhali itabidi mkubali told you all that your girl see will be back home sooner than you might think sa kutesa ndio form so I'm sorry if I don't pick up your call got a place I gotta go cause a bitch got gold niko hapa kuwasho wale wali nishuku sayo wana nicheki aijin kupiga luku ati cheki venya mekuwa kasuku simniambie kitu sijui nyima kasuku look I see a bright future when a big fat feature it might be zuchu when a million views on YouTube mazeni tan yetu oga tenga leju mato magegi bichu chef cause gay got you ameje yona yo lema amata chanya tugunje meje sorogo bunwa ko changnea konegi kimi go sigegere ne sanyo angengina meje magoya ga salenza lieske amekuja na habari najua umetegea sana hizi mistari watu wanitanga mkale mkali na sitoki hapa itabidi mkubali maze nimetoka mbali sasa itabidi mkubali na hata sitafadhali itabidi mkubali magoyaru ama alu abu tigo tangwa lanu ngabale jikene juwanyu na mamite jine walu lagini gago ipetu magoito gira aletu oye garara ngaleju ogirta iano bit multilingual and multi-talented ni first single but challenge accepted na itua Chelsea but my fancy one-sided they go from Juve to Manchester United Chip Corgan straight out of Ziwa let me give a shout out to a real one it's none other than Chris Kirwa many got me feeling kama nimefani Nikiwa, ni time yangu kushine Zingine acho badai, najua life ni kutry I'ma do it till I die, ni ngumu kunidefine Juna cheza ki design, hata ikichukua time Hizo deals to check Koske, amekuja na habari Najua umetegea sana hizi mistari Watu wanitanga mkale mkali Na sitoki hapa itabidi mkubali Maze nimetoka mbali Sa itabidi mkubali Na hata sitafadhali Itabidi mkubali Ange naleka oya Najwa mkubali I know that you're feeling this Vya start nidika tech